Human Rights Watch ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in dhacdada ka dhacday magaalada Marwi ay ka mid tahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara dadka rayidka ah intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo Maleeshiya Faano tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay gobolka Amxaarada bishii August sanadkii 2023. Hay-adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika inay joojiyaan in ciidamada Itoobiya ay kasii qayb ahaadaan howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaa lagala xisaabtamayo taliyayaasha mas-uulka ka ah xadgudubyada ba'an sida ay hay-addu hadalka u dhigtay. Natiita Badr, agaasimo ku-xigeenka Afrika ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dilka arxandarrada ah ee ciidamada Itoobiya ay u geysteen dadka rayidka ah ee Amxaarada uu hoos u dhigay sheegashadii dowladda ee ahayd in ay isku dayeyso in ay sharciga iyo kala dambeynta ku celiso gobolkaasi. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in subaxnimadii hore ee 29 bishii January ciidamada Faano ay weerar ku qaadeen tuubiyo ka tirsan askarta Itoobiya oo ku sugnaa deegaanka Marwi oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan xarunta gobolka Amxaarada ee Bahir Dar. Ciidamada Faano ayaa markaasi dib uga baxay magaalada waxaana gudaha u galay ciidamada federaalka Itoobiya. Hay-adda ayaa sheegtay in muddo 6 saacadood ah ay askarta Itoobiya ku toogteen wadooyinka iyaga oo gunguri u baarayay dadka shacabka ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in tiro aad u badan la dilay oo u badnaa rag laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen dumar. Ciidamada ayaa sidoo kale dac iyo burbur hantiyeed u geystay dad rayid ah sida ay hay-addu sheegtay. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadka deegaanku ay sheegeen in ciidamadu ay dililaqaysteen guryo, hoteello iyo goobo ganacsi waxayna gubeen ugu yaraan 12 baabuur oo nooca bajaajta loo yaqaano ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay hay-addu awoodi weyday inay go'aamiso tirada guud ee dhimashada rayidka ah ee Marwi. Hogaamiyaasha bulshada ayaa hay-adda la wadaagay 2 liis oo dhibanayaal ah oo wadartoodu tahay 4 magac oo dad la aqoonsaday laguna aasay Marwi ah. 3 ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku qiyaasay in ka badan 80 qof la dilay oo ay ku jiraan qaar meelo kala duwan lagu aasay. Human Rights Watch ayaa xaqiijisay oo falanqaysay sida ay sheegtay muuqaal la duubay 30 January kaasoo muujinaya ugu yaraan 22 meyd ah oo daadsanaa wadada weyn ee magaalada Marwi. Ciidamada Itoobiya ayaa u diiday bulshada inay soo ururiyaan meydadka ilaa subaxnimadii dambe sida ay hay-addu sheegtay. Warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegtay in afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya uu warbaahinta u sheegay in dagaalyahanada Faano ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala Marwi balse waxa uu ku adkaystay in militarigu ay sameeyeen isdifaac oo keliya.